waxaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa guddiga doorashooyinka iyo xisbiyada Somaliland, kuwaasi oo la sheegay inay ka wada hadleen diiwaangelinta codbixiyaasha. Warkanna waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Kulanka maanta ku dhex maray xarunta guddiga doorashooyinka Somaliland ee magaalada Hargeysa, mas-uuliyiinta xisbiyada Somaliland iyo guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa nuxurkiisu ahaa sida la sheegay in laga wada hadlo arrimaha la xidhiidha u diyaargarowga diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Somaliland. Mas-uuliyiinta saddexda xisbi ee Somaliland ayaa u sheegay warbaahinta kadib markii uu dhammaaday kulankaasi oo qaatay sida la sheegay saacad iyo badh waxay ka wada hadleen. Wakan Ismaaciil Aadan Ismaaciil Yare oo ah mas-uul ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani waxaana uu sheegay in guddiga doorashooyinka ee Somaliland iyo mas-uuliyiinta saddexda xisbi ee Somaliland ay ka wada hadleen u diyaargarowga diiwaangelinta codbixiyaasha.
Xisaabtu way ka siibay hawshan aanu wadno, wax khilaafna kama taagna. Waxa weeyaan haddaanu nahay task force la shaqeeya komishanka ee wakiil uga xisaabta qaranka. Waxa weeyaan wax kastoo dhaca markay dhammaadaan ayaa khaladaadkii jiray la soo ururiya. Marka saddexda xisbi way soo ururiyeen, shakana waxaanu ku codsanay inaanu waxaanu soo ururinay wixii dhibaatooyinka jiray iyo wixii khaladaad ka jiray diiwaangelinadii hore inu soo marnay. Dabeetana iyadoo qodobaysan baan qoro uga shignay oon miiska u soo dhignay. Marka tan markan ku ekaa waxay soo dhameeyeen komishanku ay si fiican u soo dhigeen iyadoo dhammaystiran nidaamkii loo gelayay, goobihii iyo qaabkii loogu qabanayay, muddooyinkii loo qabanayay, halaala wixii khaldanaa ee badankoodii oo dhan soo saceen ay soo fadhiisiyeen sitii hore looga maarmo. Marka taasaanu ka shiraynay, waanan isla qaadanay, waxaana meesha goobjoog ka ahaa saddexda xisbi madaxyadooda heer qaran oo ka socday xisbiga Kulmiye, xisbiga Wicid, xisbiga Wadan. Marka waa loo dhammaa. Hawshaasi waa hawl isu wanaagsan oo qurux badan u soo dhigeen oo hawlaha u soo qabteen komishan.
Geesta kale, Cali Maxamed Cali Dhagoole oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga talada haya ee Kulmiye u qaabilsan guddiga doorashooyinka ee Somaliland ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in wadaxaajoodkan saaka dhex maray mas-uuliyiinta xisbiyada Somaliland iyo guddiga doorashooyinka ee Somaliland uu nuxurkiisu ahaa u diyaargarowga diiwaangelinta codbixiyaasha.
Wakiilada xisbiyada iyo komishanka ayaa iska arkay maalinta hore tira waxa weeye khaladaadkay ama waxyaabihi ka soo baxay doorashadii hore, diiwaangelintii hore iyo diiwaangelinta aynu ku soo foolnay sidii aynu u sameyno iska jawalka ama dee qaabka wada shaqeyneed ayuuba kulanka maanta daaraa. Maantana waxaa lagu socday kulanka in wakiilada xisbiyada ay heel karaan haday tahay guddoomiyaasha xisbiyada iyo xogayaasha inay yimaadaan. Anaguna aan goobjoog ka ahno kulanka ayaa saaka dhacay oo waxaa naga wada hadlaya hawshii diiwaangelinta doorashooyinka haday tahay mid xisbiya ama haday tahay mid doorasho guudba ayuubaa laga wada hadlayay qaab loo qabanayo, waqtiga la qabanayo, timetable-ka sida loo wada shaqeynayo, qaabka loo wada xidhiidayo. Hawshiintaas unbay daaday baan u malaynayaa saaka kulankaasina uu soo waa la soo afeenay, waana soo dhammaaday si wanaagsan, isfahamle oo wanaagsan oo wada fasila ayuu ku soo dhammaaday. Aanu anagu xog ahaan qabnay wakiilada xisbiyada haddaanu nahay yaaba hadday wakiilada xisbiyada heer qaran oo heer doorasho haddii aanu nahay wixii aanu qabnay si wanaagsan bay hawshaasi u socotaa si wanaagsan oo wada shaqeyn leh.
Gabagabadiina Yuusuf Kayse, xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaridka Wicid, ayaa isaguna sheegay in bisha May lagu heshiiyey inay bilaabanto diiwaangelinta codbixiyaasho, taas oo qorshaha ay guddiga doorashooyinka u soo bandhigeen xisbiyada ahayd.
Maantay taariikhdu tahay 6-dii bisha Maaraj 2022-ka saacaddu markay ahayd 10:00 subaxnimo ayaa muddo saacad iyo bara komishanka doorashooyinka qaranka iyo hoggaanada xisaabta iyo wakiilada u qaabilsan doorashooyinka saddexda xisbi ay shir saacad iyo farqaati ku wada jireen. Waxaa lagu soo gabagabeeyey in diiwaangelintii doorashooyinku dalka ka bilaabanto iyadoo labadan biroodoo hore la geli doono sida jadwalka ama timelineka ay komishanku bixiyeen uu noqon doono diyaargarowgii, halka diiwaangelintuna ay ka bilaabmi doonto May hadduu ilaahay yidhaahdo, isla markaana ay kusoo gabagaboobi doonto kaarbeyinteeda iyo qaadashada diiwaangelinta kaarqaadashadu Julaay. Markaasi taasintaasi ugu daaranaa sabkaradku kusoo dhammaaday howlahaasi inay sidaa ku dhammaadaan oo diiwaangelinta loo qalab qaato ayay ku dhammaatay.
Si kastaba ha ahaatee, guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa muujiyey u diyaargarowga diiwaangelinta codbixiyaasha Somaliland iyadoo sida xeerka doorashooyinka uu qorayo wakhti kasta doorashada ka hor la sameeyo in diiwaangelin lagu sameeyo dadka kordhay ee aan wakhtigii hore fursad u helin, isla markaana laga saaro wixii khaladaada ee diiwaangelintii hore ku jira. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.